kila kitu bien. I'm not cheeky, roll kitu na friends. Toxic talk kama hubongi sense. I'm all over, niko hadi kwa gents. Dangerous, takukulia hadi daddy. Wanajua mini katoto kama mami. Any given day neza turn kuwa body. Nyeza kuride kabla ninu nazi yari. Nazianusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Niki kujanga out sine me and you. Kujabasi kwa flow tuzitoke. Does it okay? It's okay. 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 Wana wika vako zangu kali. Zina wawachanga na kidali. Puff pass kani mali. Tunakimbiza chain ka safari rally. Hesabu, ngoja tuzitali. Nasaka madoni geuze hali. Been bad from early. Bunga kwa wingi RIP Bob Marley. Come to banjuke ndio tuzoze na maarif. Come ni kuandike ndio alafu ni kusanif. Tumezoza utadhani hii ni kalif. Ni mabanga ndio nazidi kuziadi. Nazianusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Niki kujanga out sini me and you. Kujabasi kwa flow tuzitoke. Okay.